omukwano guluma obanga olina okulowoozaku nga naye yakulaba nga mbuzi ku nkondo. It is for you, pretty girl, but the girl that I love. It is for you, pretty girl. Nabango jerega jerega nabango zalawa zalawa sono mukwano go nina matabuta nakulindira lulinga mwana kusande. It was the day to finish I don't know nima kumande asuna kapa walala wala lumbira tonga tuyana ndaba baby uguruba guruba na bali mbonda janya nasuna ngakaba walala ngama misa mwama kutua yeka mkulize. Oh mama na imani mapenzi siya watu watatu watatu ni ya watu wawili na kamna nipenda kwanini kila sikwa nidanganya mama na imani mapenzi siya watu watatu watatu ni ya watu wawili na kamna nipenda kwanini kila sikwa nidanganya mama. Chiro mutumi deresa no tulo twangotunji ulira lavu yo mumunji ko ulira musungu jendi pawamo ke chiro mutumi deresa no tulo twangotunji omukwano guluma obangolira kolowoza ko nana ye yakulabanga muziku nkondo. It is for you, pretty girl, but I'm the girl that I love. It is for you, pretty girl. Na imani mapenzi, siya watu watatu watatu ni ya watu wawili. Na kama nipenda, kwanini kila siku nidanganya mama. Na imani mapenzi, siya watu watatu watatu ni ya watu wawili. Na kama nipenda. Kwanini kila sikuwa nidanganya mama. Na imani mapenzi siya watu watatu watatu ni ya watu wawili. Na kama nipenda kwanini kila sikuwa nidanganya mama. Na imani mapenzi siya watu watatu watatu ni ya watu wawili. Na kama nipenda kwanini kila sikuwa nidanganya mama. It is for you, pretty girl, madame.